the Columbus, yeah.
Nipe fasi ni imbe upendo wa makosi. Mambo yote ametenda yastahili sifa. Nakumbuka siku zote nilipokuwa kwenye tabu, nikaita jina lake na yakanikomboa. Sasa nina imba shuka, sifa zikipanda, baraka zinashuka. Sifa zikipanda, baraka zinashuka. Sifa zikipanda, baraka zinashuka.
Mudundiro lyo mudo muto antwala kumabali gama za matefu. Akomyawo ememe yange anungamya mu makuba gobutukiribu. Though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Oh, olwebyo kakusinze.
Sifa zikipanda,
baraka zinashuka.
Baraka zinashuka.
Sifa zikipanda, baraka zinashuka.
Sifa zikipanda,
sifa zikipanda.
Baraka zinashuka.
Baraka zinashuka.
Zinashuka kama mvua.
Sifa zikipanda.
So hakuna matata tumefika. Oko uwa kabaraka zake tumeshika. Mikono njotu wa mwami na tutababagika. Sasi ye chakarikiwa siye badika.